like a day on the beat.
Mzigo, mzigo, kwake Mungu mimi sio mzigo.
Mzigo, mzigo, kwake Mungu mimi sio.